jiyan tomba mbi nan kwali makon nations ni alika chidin kana adama dunga hakio sabatili ko jatimne malila noy alintini alibora tamala malikono fibrikalut le wulum bla katabla atlita anishigina akani tama insenfesa asira tombaktu mara ani mopti marala wa muye chama nche fanga nyama uye ani politiki nyama do anulu ye nyokon kuma nyokanya akani tama inkofesa ya iraka fo muye dankarli adama dunga hakio la keme keme sarala muga ani wulum bla ubora ula wa muye malidio munu mebo uka sigida ula kasabuga kele kata fangarofe keme keme sarala ta anisaba ubora ula na ya iraka fo anga finitigila kau ubeka sansoro ya iraka fo lakana balia kwa ni halisa ukenduka mauga ukamanana sabula ya iraka fo ekolso munu nolu datugule no janvye kalu san bafla ani mwani kele no tuye bakile ani keme sabaye ika donka fo ambi domina ko bi ekolso bakile ani keme woro uri datugule no mali korean fanfe chamanchi anfanfe foka na abla atlibi anfanfe no isika somara ani kulikuru marai ningali kele alaka donka foika don Wagner kuma mesena yala bingani wale munu mesena yala usembala ba alikoni akajabila iraka fo chamanchi fanga mauye munfo ali alibe odiko ka iraka fo ate akalama wa akan tama senfe ani risikele din shimanyoni malila wa atla ka irafana ka fo ika donka fo hakilna fo okoni okenno gelaye bi politique mo ani kuna fundila obulo malikono wa akakuma re banto ayira ka fo munye premier ministre kore no yusume lububwe maigaye ni o mangene ku malike manche fanga nyamo ukatu akata ayira frake wa kuma kan labana atla ka ngini chimanche fanga nyamo fe sikika fo ukoke unisiria o mauni nyonche yasa chimanche fanga ere alibi kunche wakati mna ukasika don kalaflu uludoko kasika da Mohamed Danyuku viwa tola kabobo makuu.